Vai, babu. Baba tongo mani. Ake ngibagqobeke manje mteka mangibagqoba kahle wangibeka esihlalweni esinzima ngiyabagqoba awuzwe. Eish.
Yenza into yakho ndoda awuyeke ukubheka into zabantu. Yenza into yakho. Yenza into yakho ndoda awuyeke ukubheka into zamanye amadoda. Yenza into yakho. Abantu yenza into yakho welele ithe yenza into yakho wena awuyeke ukugxeka into zamanye amadoda yenza into yakho hey ozalwa fana
sizikhathela masikhanda abagxeka abanye abantu mawuthi uyampheka yena we yamulakenisa
aniphinde nibatshele
sikhathela masikhanda abagxeka abanye abantu mawuthi uyampheka yena we yamulakenisa
Bayona bayifaka mazamba na isandle kwa kona kwa nina nonga ngeke nisalunga la nalapha naleni awu sibalile kabo ngibagqoba kahle ke manje ngibagqoba nomantongomane nazi izizwa siyangibuka awu sibane nibafetha siyiphusheni ngithake nina ngizile ngempe emculweni kodwa ngizogijima ngenqine nje ngitheke nina ingane iyozibaleke ngishonge ukuthi iyozishutheka kubi kodwa kona izogcina isithile anizwe angizile nangempe bakithi angiyona inkunzi angilutho into nje ngigcoba ngenqini zobalela
anginandaba 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 nawe angushonje njengesiphikile anginandaba ngithi anginandaba 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 nawe mfana anginandaba nginsizwa ziphelele mina nizwe
Sasikhathela masikhanda.